kazini nyumbani sendi tena 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 ba
Ribambe Ribambe
Wora twende kazini nyumbani sendi tena 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 ba
Ribambe
Mwana mkondoto yangu Ona ishi kwenye kele yangu Tafadhali usinitie nyambo Sina kitu ila wendo Nipe mapenzi vitamini A mpaka Z Nikutaje mara nyingi kama Napenda unavyo rotate Uko softy mama unanukia fresh Natabasamu kama la feti Come close up petty petty You are my girl number one Moyo unadunda na kufata number one Penda unanukia perfume Kwenye stress unanichumu Macho ya kusinzia kama umekula ndumu Niliwaza majukumu Tukazio umuhumu Inshallah tufike mbali ila vizuri ya vidumu Mrembo mini stars like a movie Wanafatilia wachambuzi Fast kwangu mami love Mami love Mami love Tenele kaskaz was mami love Wakweri wangu mini wewe Ngariba wangu mini wewe bo Isia zangu ziko nawe Napata ranki wanawe Tukiwa bedroom Jinsi ulivyo zoom Moyo unadunda ili kudum kudum Mambo vum vum Jicho nyenye ndum Kiuno nazungusha kama vile guludum Chuni ya mabitozi baby vimba tu Mapens kiko oz baby ringa tu Ato kije goz goz na mandinga juu Wawatisha kwa mapoz kisha chimba bu
Embu wachana na vitochi Mtakununuli ya smartphone baby Na ulivo baby fasi Kila mara mimi takuposti Msitu bane bane Aya ingili we mapenzi Mkipenda na wawili
Amiga Tiger Chichin.